This is an MUT Radio podcast.
Awu sibani nimatiya cha umsazo wakho eMUT Radio. Shaping all the future kama lo hlelo ushuniwe ngoma no King Africa ngambeke noquzuka. Didiye lo hlelo obhuti emncane nje enginesho esilalele lapha esendlini emlazi ekhathazwe angazi mama Nkwebeni kodwa kodwa kumkhathazile. Kodwa wethu asikubingelele siphinde sikwamukele emsakazweni eMUT Radio.
Ngiyabingelela kubalaleli beMUT Radio ngibingelele nakubasakazi bami.
Awu bakithi izwi yena masekhuluma esibingelela izwi lenesizathu kodwa mase kuthiwa acule liyaqashuka leli izwi lisho uqhophoza iroof
yonke indawo la kufika khona kukhalwa ngaloko alifani uma ukhuluma noma selicule
hayi ngeke ikhona imfihlo lana kuleli phimbo ngeke but akhe singene ngena ke inazikana idelovo yanamhlanje but siyazi ukuthi umsakazo wethu iMUT Radio futhi uyakhula usuku nosuku uyakhula iviki neviki inyanga nenyanga unyaka nonyaka sike saba nawe lana isikhathini singaphambelini manje sikunabalaleli futhi abaningi abasha abamaziyo uthande kaHadebe lapha einkundleni zoxhumana abamaziyo ngomsebenzi wakhe njengoba eyiciko nje lika maskandi eselenza kheligama so kunomlaleli lana othi ufisa ukwazi ukuthi kahle hle uthande kaHadebe ungubani manje okay wengakafiki ngalezi zikhathi uthande kaHadebe esichaza futhi uyawazi umculo wakhe kodwa uzefisa ukumazi ukuthi ubani udabuka kuphi wakhulela kuphi wafunda kuphi ukhule aziwa ngani ekhuleni kwakhe uyabona kunabantu abanje ngo MC Doom uyazi ukuthi ngalezi zikhathi ekhula wayekhula ephatha ethatha amafoni uma wakhe shutha yonke into ayibona igcekeni ngisho ngabona inkawu yakhe inkawu idlula amakhelwane ngeke azayigeje kuyishutha shutha bigijima ngani so wakhula kanjalo wagcina eseshuthi uthande kaHadebe ukhule aziwa ngani ubani uthande kaHadebe ukhulele kuphi wafunda kuphi yini la khula aziwa ngayo
uthande kaHadebe intokazi yale high flat xiphe bantete la ngiphuma khona esigodini sankalokazi ngikhule ngingane vele eculayo nje besamba lento zama culture ke mina esikoleni bekuyimi uleader from grade 2 ngicula ngazi kwakuthi ngiyofika ka matric yona into engasho ukuthi ngikhule ngiyenze into engathi yona into engiyaziyo angazi noma wanelisekile yini
cha kodwa mina ngeke nganeseleke uma kwaneliseke sayi ngichaze ngendlela efanele
efanele
twini uma myself myself my name is alright ngiyakhumbula lezi cards ama culture futhi impela ubeza sifunda ndawonye ngabe wawu classmates ngoba nami ngakhula ngazo lezi cards ama culture ngangiyumbidi
yesumpedis
ngangimbidi ngangishaya kambi kabi amase ngizoyibuza ukwenza lo mbidi engithela ngesibonkolo
dadwethu ngonyaka 2024 sikubonile laphana ke ngealbum yakho na igilezi manga kakhulu ehloko sayo sithi ke wangishela wazi
yebo
kwaphinda futhi wabuya na ngo 2025 ngehloko sayo album sithi ke indawo ezinyembezi ngabe mfowethu ngabe dadwethu uthini impihlo yakho uma uzobhala i-album noma uzokhipha i-album kanti futhi ke ibapha abantu abasebenzisana nabo ekuthinini i-album yakho ize iphumelele umsebenzi uphumelele
mina engingakusho engikwenzayo emsebenzini wami ukuzethemba mina kuqala before ngiyusebantwini umsebenzi nokuthi uma ngabe ngikhipha umsebenzi ngiyaye ngibheke izimo esiphila phasi kwazo emhlabeni angisiye lo muntu obhala ngomlando ngibhala ngezinto eziphila ebantwini noma ezenzeka esikhathini esiphila kusona abantu engisebenzisane nabo baningi abantu engibamsene nabo kakhulu last year ngizokhumbula ngisebenzisane noMzukulu nabo Jumbo abafowethu kulonyaka ngasebenza noNkosi yamagcoka amabo Lindani Gumede baningi amaciko futhi akhona amanye engisazosebenzisana nabo hayi ukuthi kugcinile unyaka nonyaka ngizolanda iciko ngenzela ukuthi umsebenzi ungafani nodlule
bakithi uzokhumbula kanelelo MUT Radio ukuthi ke isikhathi nje kamanye sikhuba khona ukuthi imizuzu ishumi nambili lombene ihora leshumi nemovo emsakazweni wakho sisekuyona ke ingozi yakhe emnandi kakhulu lapho sikhona ke sibolanda fresh asipolisi maseko awuyezwela madoda iboss yestage ngaphakathi emsakazweni iMUT Radio esihlanjisa kafushane ngohambo lwakhe emculweni kamaskandi tete wethu ake siphinde sibheke lapha yana kule album yakho entsha leyo magcekeceke yabona leyo sweet water vele ya kule album album lena kuno track bangaphosa ngithi u track 2 noma u track 3 la ukhuluma khona ngendoda engasafuni ukondla abantwana emva kokuhlukana nonina wabantwana shot manje sihlukene nonina wabantwana sihlukene nawo wonke umuntu yona I saw that some responsibilities manje lendoda
leyo ngoba ngiyazi uhlapa abaningi khona ubhalo ukuthi TikTok lo sisiwashiwa indoda
waqala bathi wangishela wazi manje na indoda sishiya abantwana
manje butabu ngibe simene sinjalo but abantu besifazana abaningi badlule kulezo zimo ukathi umuntu wesilisa uma esehlukene nowesifazane
yeah
bese eduba neingane ingane azenzile lutho bazenza bebo babili azinali icala uma bona sebeneyinkinga bangafaka ingane inkingeni zabe ngakho ngithi mina uthi ingane zama azithole phi ekhaya uthi ingane zama zimthathe phu babo uma kukuthi ungishiya nje songishiya nazo noma songilahla nazo
but ake sibhekela ukuthi imabla amazi mhlasimbe ongafisa ukumcebisa ngawo umuntu esifazane obhekene nalesi simo njengamanje ngoba lesi simo ngathi sikhomba entweni eyenzakalayo mhlawumbe nje sikhuluma nje njengamanje khona ukuthi yazi sithandeka yazi ukhuluma nami nje ngqo lento lengoma lena ngathi uyibhalele mina ngathi mhlasimbe khona lo wakuhlebelela ngeindaba zami engathi uphoshozwayo
engabusha mina ukuthi umuntu wesifazane obhekene naleso simo akavuka ayithathi akuphelile ngayisa ngaba khona umuntu wesiliso sangambona efanele ukuthandwa futhi sangaba khona umuntu wesiliso sangambona umuntu wesifazane obalekile bese engathathi ukubaleka kwakhe kubeke komnye umuntu kodwa azibeke yena phambili ukuze ngenyila ngazibone le nto afuna kuba yiyo
Ngisafuna ukugcina kancane kuyona le ndaba ngoba ithanda ukuthi sikuyona futhi inyanga yabantu besifazane and silwa nake impela ke ukuhlukunyezwa abantu besifazane ngayo yonke indlela iphathelene nokuhlukumeza ngabe ukuhlukumeza emotional ngabe ukuhlukumeza physical noma ngabe ukuhlukumeza mjolokal So kunegila mkhubo ngoba phela umuntu besifazane akayigili yena kunegila mkhubo ezibagilayo mhlasimbe imaphi amazwi ongafisa ukuhlomisa ngawo igila mkhubo lezi eziyithina njengabantu besilisa ngoba phela yithi labe sigcina sesishiya ingane uma kokuthi wena uthando seliphelile sengithi hayi ke shutlana nezingane zakho ke lezo izingane ezingezakho mhlasimbe imaphi amazwi ongafisa ukukhulisa ngawo le mfana osemncane osakhula noma lomlale olalele njengamanje uthi yazi ngiyayibona lezi zimo lezi kodwa akakabhekani naso akazi kusasa lemphatheleni mhlawumbe imaphi amazwi ongafisa ukumhlomisa ngawo lo muntu
bine ngakusho ukuthi ibhuti wami abantu besilisa abangabalahli abantu abangazilahli ingane zabo noma ke ngakuthiwa lo wesifazane uyabontha usamdingi but ungakhohlwa ilo waya ngoba igazi lakho ngiyacabanga ukuthi ingane ngisho ngathi ikhulele komalume yakomalume ayikhokheliwe kodwa yalapha ya la izalwa khona kayise noma singasho ukuthi yakomalume ngoba ikhokheliwe kodwa inganiswe kuyakandlovu uma kuyakandlovu so ungalilahli igazi lakho ngoba ngelinyilanga impilo yokwenza ukuthi idingi futhi liyangane liya ayizilethanga emhlabeni ayicela ukufika emhlabeni uma abo usuyilahle usuyifaka enkingeni zakho eningahlangene seyiswele ubaba ngenxa yokuthi wena awufuna unina wayo uma ngabe ukuthi umuntu wesifazana usamdingi ingane zakho ungakhohlwa yizo ngoba zona zigazi lakho
inkinga zomjolo ayiphelele emjolweni neingane futhi ayingangeni ukuthi uma usethanda ubani semshilo bani ngoba mase ingena lapho neingane seziyona ozoyishiya
ngoba yikho indoda eyothanda ingane yayo ingane yomnye umuntu njengengane yayo noma bangayisondeza endathi uphila nazo kodwa igazi lihlezi likhuluma
abantu ke siyabezwa bakubiza nge queen of stage
yeah
lapha na bathi ke ayithande uhadebe cha akana nsizwa nje futhi akana ntumbi masike
yasike performance lapho kubangaba ngaphansi
ngabe mfethu wenza ngani ukuthi ke i performance yakho mhlawumbe ihleli isemathi noma ikhuphwa ngegeli phezulu abantu beze begcina mhlawumbe becela impindo mhlawumbe imiculo abalandeli bomculo baka maskandi
mina into engayisho bhuti umuntu yona yonke into engiyenzayo ngiyazimisela makuthiwa sicule ngizocula ngokuzimisela makuthiwa siperform ngizoperform ngokuyimisela imfihlo abantu abagcina bengayinakile kuthande ukuthi uthande abakazi bambone phambisa unyawo kodwa ngihlula abantu abaphakamisa unyawo mabengene stage
yey yey yey
ukuthi kuyona yonke into engiyenzayo ngisebenza ngokuzimisela
cha koni impela bethu yazi ngingacishe ngifakaze mina ngimcimbi sengithenga ngaba kuyona ngibona ukuthi hayo leli shinga lentokazi yayingasezwa insizwa yayingabisezwa ntombi Eyisa kenivule la ube bafana ube yemadoda
nayi ayivelaka ku 2024 oka ivelaka la kulonyaka kusayibheka
hayi ay yona ngathi ngizimbuthi hey ube bafana ngithi wozani ngathi cha ayibasabi ngempela ayeza ibezwa njengoba le ntokazi Right, ke mlalelo emuthi radio zokhumbula ngempela ukuthi sahlina ke uthandeka Hadebe ekhona la emsazweni wakho yi emuthi radio shape and only the future kama lohlelo ushuni wengoma no King Africa noqhuzuka kanti ke umdidiyeli wohlelo ubhuti omncane njalo ngomgcibelo kusiba ngo 10 kuya ku 12 kanti manje inkonzo sekuyona njalo ngo 11 sike sibalanda fresh as a police emaseko into izaba phephela emhlane igijima yothi ngiyacaba ba lapha ya South Coast emajalo bese landa khona nje intokazi njobe igalelekile endlini zokusakaza ngiyathiwa ngoba phela ayiqala ukufika la kodwa manje sakuba ngazo ilobuhle sithi hayibo sengihambile dude mhlambe ngibuya nak TV manje kodwa hayi hayi isinjena akusibuyele kuyona ke i-album yakho tata wethu leyo macekece yabona i-album le ulozo labo usweet wento onaleyantu liyana eshaya abantu ding ding mhlasembe kumlaleli obengakaze ayizwa kodwa usezwa ngothandeka Hadebe uthi hayi mhlawumbe usanongabaza lo mlaleli usanongabaza uyezwa ngothandeka Hadebe le album lena iqukethe ingoma ezingaki kanti futhi yini eyakwenza uze uyeyethe leli gama elithi indawo yenyembezi
i-album ina 12 songs
Yeah.
But ingoma zo 12 engingakusho ngealbum ukuthi inalo lonke uhlobo lwengoma oyidinga njengomuntu. Lapha kune ingoma ethinta ushembe.
Yeah.
Kune ingoma zothando, kune ingoma eshingayo, kune ingoma ekhuluma ngempilo yasemhlabeni
nako
konke okwenzeka emhlabeni. Engingakusho mayelana nesihloko. Ngithe uma ngibuka mina izimo nje ezenzakala ngabe ukuthi okuyona into ekhalwa ngayo kakhulu umjolo. Njengoba ngithi lapha ya sikhula isilile emjolweni umjolo sewaphenduka indawo yenyembezi ngichaza ukuthi leya ndawo leya iyayidalela ukuthi indawo yokujabula
yeah
but njengamanje abantu sebaseyaphenduka indawo la khalwa khona kunabantu asebenze bagcina sebekhetha ukuphuma othandweni ngenxa ukuthi liyabahlukumeza uthando kana uthando lalakhela ukuthi yona indawo yokujabulisana phakathi kokwesibiza nowesifazana
Like izwakala kahle kakhulu mfowethu ukuthi indawo ezinyembezi isukaphhe mathiwa indawo yezinyembezi kona kahle umjolo mfowethu umuntu ongaphansi ka 25 ngokweminyaka kafuneka emjolweni sekufuneka osisa sebeqinile lapha yana sekufuneka ukuthi osisa neinsizwa eseyiqinile ngoba ayiyona into eyingane vele
dadwethu umsebenzi wakho muhle kakhulu kanti futhi ke usemathini kubantu mawubheka mfowethu indlela ozikhandla ngayo emsebenzini wakho nangendlela abaqashi abahleli bemicimbi mhlawumbe abaqasheka ngayo ngabe kuyaqasheka ngabe kubalansile mhlawumbe noma mhlawumbe kukhona lapha ukusala khona uma kukhona mhlawumbe ngabe mathini ithini amazwi mhlawumbe ukuthi ukuyicelela noma ukuyinxenxela kubona abahleli bemicimbi
eyo ithini indaba abantu uthandeka bayamthanda.
Yebo.
Bakhomisile futhi ukuthi bayafisa ukuthi hleze bembona kuma event because kuyona yonke iposta abangangibona kuyona. Bayahleze ufika bekhalaza ukuthi uthandeka usale kanjani. Angeke ngisho ngithi mina abahleli bemcimbi ba wrongi ukungamqasha uthandeka abasuke bengangiqashile. Basuke benezathu noma mhlawumbe bengasiboni isidingo sokuthi uthandeka bekhona kuleyo event. Yiloko engingakusho ukuthi thina abantu besifazane sisasalele kakhulu ekuqashweni. Konwa ke angifuni ungabi naliqiniso. Ngingomunye wabesifazane oqashwayo.
Yeah.
Osalithola ithuba lokuqasheka yize kusakhola la ngisala khona nalapha. Nginawo ngeke ngizitshele ukuthi mhlambe ngeze ngiqashwe yiwona wonke umhlelo wemicimbi. Iloko nje engingakusho ukuthi engicelayo ukuthi kuyona yonke imicimbi bengasikhohlwa sabantu besifazane ngoba sibancane vele. Ngeke ipostibula wabantu abawu 6. Unabantu abawu 25 besilisa so siyacela abahleli bemicimbi basiqashe ngokwanele kungabe khona ukuthi kuqashe abantu abawu 2 kuphela besifazane bakhona baningi abantu besifazane abakhona endimini
izokana kahle kakhulu masikhumbule masibheka nje futhi kusukela kudala ko Dr. Buselaphi kwimithente kwingane zoma ayemancane amaciko omculo kamasikandi abantu besifazane njengoba namhlanje ukwazi ukuzakhela igama njengothandeka Hadebe waze wafika kulesigaba okuzona mhlasimbe ukukhona lo muntu othi no man sengilangikhona kodwa lo muntu lo nayaze uyena ubeloke ubase njalo lo mlilo ngize ngifika la sengikhona manje mhlasi ubani lo muntu othema ukukhula ungena endimeni yomculo yomculo wabukela kuyena wayithanda lento mhlasimbe umculo kona ke sesibheke ukuthi wawuqala kanjani ke lento ethi umculo
Eh mina le ndomculo ngingasho ukuthi anginayo umuntu engathi ngibukela kuyena ncam ncam angazi nimizongizwa yini
Yeah
kodwa ngikhule kuyinto vele engiyenzayo nenginothando la futhi engengizijene ukuthi mhlambi yona into engayiphiwa leyo isiphiwo kumina umculo ngoqale mina ngo 2009 njengoba nina nizongazi ngo 2023 noma 2022 apho kulo mnyaka 2009 bese ngikhona endimeni abantu abaningi bayazi ngoma ethi makhelwane wami kwakuyimi
ngiyazobani
hayani dokanga kwakuyimi lo ngase ngikhona ngibhekha ngikhona nizokhumbula nje umlazi gangster odume kakhulu uthi inkosi sisiza olindani gumedi ngangibhekha lapho ngangisacula igospel ngenza ngisebenza as ibhekha so ngisenginesikhathi ngikhona endimeni okukhomba ukuthi lento yamaskandi ifike ngamuva into ebekade iphambi kahle kahle bekuyigospel enga mangibuyele embuzweni wakho ukuthi ubani mhlawumbe umuntu engasho ukuthi okuyena ciko engithandayo nebengikholelwa kulo mina bengikholelwa ku Rebecca Malope nothi la kamaskandi acha kunale anginayo role model
uyi role model yakho uyi role model yakho Msalofu but sekuyona inyanga yabantu besifazane njengeciko futhi lesifazane mhlasimbe kusho ukuthini lokhu kuwena ukwazi ukuzakhela igama kangaka endimeni yomculo njengomuntu wesifazane siyabheka ukuthi imbokodo ayitholi support ngendlela kodwa uthema oqala wenza i-album yamaskandi abantu bayamukela kahle yaphusha kahle yafinyelela futhi kubantu ngendlela efinyelele ngakhona njengoba yaziwa nasaziwa namhlanje ngoma zakho isho ukuthini kwena lento njengomuntu wesifazane okwazi ukubamba iqhaza elingaka wafika einsizweni wangena nje wagama ancimpela futhi kwazela cha weinsizwe nathi sikhona singabantu wesifazane isho ukuthini yonke lento kuwena
Ey mina bhuti wami angazi ukuthi ngingabonga ngithini abalandeli bomculo noma abantu abalandela umculo kaThandeka nabathanda umculo kaThandeka baqophe umlando mina bangenzele into engekho ningakazi bekhona kamaskandi akakaze bekhona umuntu wesifazane la mamiliyoni awu 14 kwamaskandi ialbum enengoma ezu 10 kodwa ibe na 14 wamamiliyoni akaze kwenzeke kamaskandi ayikaze futhi bekhona ialbum ethi na mamiliyoni okuqala ngami lokho okunginika ithemba nesibindi ukuthi shuthi inkulu into engiphathiswe yona noma enginikwe yona ethandwa abantu noma enginika abantu lokho kukodwa kusho olukhulu kumina engeke ngithi mina noma kuthiwa khona la ngivaleleka khona noma khona la engibona ngisalela khona ngeke ngithembe lento engayipho uNkulunkulu ukuthi iyona esazongivulela iminyango ngoba abantu bayakhombisa ukuthi bayathanda futhi bayakholelwa kuyona
ngaphambi kokuba siphethe sizophetha nje sesikhiphini nasingana i-album la album yezi ngoba phela akuseyona yakho manje sekuyeyethu akuyeyakho sayipheka sengeyethu manje yithi abadlali bayo so njengoba i-album lena isikhona mhlasimbe ikuphi ongafisa nje ukukudlulisa kumlaleli olalele njengamanje ngayo le album esephumile nokuthi ke angenza kanjani umlaleli ukuze akwazi ukuthi ayithole nokuthi ayidlale kuphi ngoba mhlawumbe imbuzo uthi uyayidlala kanti mhlawumbe uyidlala endaweni engeyona lo thandi uthi nayidlale kuyona
hey ngosi yami siyacela baphume kulezi engekuzeke isibize amagama kuzobuka sengithe kodwa sicela baxele ko YouTube nako nako Spotify nako Apple Music lapho bazothola khona umusic osilasithola khona nathi inzuzo khona nkosi yami siyagcela bayigxile khona umsebenzi kaThandeka irespond kubantu yinhle kakhulu bakhombisa ukuthakasela abantu ngendlela eyisimanga njengenjwayelo ngiyacela ukuthi bewulalele endaweni ezifanele nasendaweni right bobe bakhuphula uThandeka uma beyodlala endaweni kodwa uma beyodlala endaweni wrong bobu bayambulala
mhlambe futhi mhlambe dadwethu sesiphetha nje bakhona abalaleli nje manje bafisa ukwazi ukuthi cha mhlambe uThandeka singamthola kuphi no mhlambe abafisa ukuxhumana naye ngenhloso ukusebenzisana naye ukuthi uThandeka bengamthola kuphi nendawo giphi inkundla zokuxhumana into kanjalo mabemdinga enkundleni zokuxhumana nje
okay for ama bookings uma ngabe kuuthi kunabantu abafisa ukubhuka uThandeka Send i-email @ilugajuentertainment.icloud.com bazothola abaphathi lapho bakhona nasepageini kaFacebook ilugaju entertainment ikhona futhi naka TikTok ilugaju entertainment bese mawufuna ukukhuluma noThandeka ngqo ukhona uThandeka kuFacebook nguThandeka nje radebe bazobona lapha kwiPP kusakhona icover yealbum ya last day ethi wangishela wazi iback cover eyomsebenzi wa this year bazobona indawo yezinyembezi ku TikTok ngikhona nguThandeka Radebe 23 ku Instagram ngikhona Thandeka Radebe 23 yilabo bazokwazi ukuxhumana noThandeka
This is an MUT Radio podcast.